Yeah. Levo zishavuka levo kidume kazini cheki na vachora mchezo kiumakini so mchezo over walk over pace popo sinchukwe melezo bunduki kitasa chakongeza money on my table kabila ile ile toka tanko Mr. Ebo toka bama music nimpe manji wako record label nyayo za mihumi tatu triangle iko stable UFO toka chimbuko la mizizi ya wanegro I target kwenye video out of frequency na radio Kati tama hata salama nipige mpujo Nele studio kizi funga punchline Stubos techana nywele ila vile na bouncy like a rock with ball On the line conversating with my phone call Wafaki wana twende zetu pande za kuball Nipo smart kama nalikuwa na Volvo Nisha maliza south sasa wele kio ni north ball
Don't go the line Tushe langa dosi na lazina suma pande zote Don't go the line
Na wavua nguo hadharani wanashindwa kujisiri wanafuata napopita pesi zangu na kariri wezo na kipaji changu wanashindwa kutafsiri kakamavu na jasiri umenifanya niwe mahiri wakijimix anga zangu na wachinja kikafiri peskari na cheka meno mbele kama ngiri bado napasua anga mini MC na jamini hichi kifo chao cheki na vi wachinja balini masnichu kompleno nataka bato na mimi sogopi watoto dogo napita chini kwa chini Wezi compare, mina fanya, nacho fanya Ili bomu la machozi, masnichi na watawanya Jipange, kama kaulimbiu ya kalembo Mina fanya yangu, sitege mei Hiti kwa skendo, mdogo kimo Ila cheki, napyo kalisha matembo Mistari, ya mistari, cheki, biti, napo yendo
Don't put the light Nisha, nisha, langa, doki, nana